ya Mungu wangu alikonitoa ninajua vema yeye ni Simba wa Yuda mbora nyoka na ilamba heshima zimrudie El Shaddai Jehovah Jireh Jehovah Rapha ni jina lake asifiwe ahimidiwe milele milele amin El Shaddai Jehovah Jireh Jehovah Rapha ni jina lake asifiwe ahimidiwe milele milele amin niache nini imbe na kumjia Mungu wangu alikonitoa ninajua vema yeye ni Simba wa Yuda mbora nyoka na ilamba heshima zimrudie El Shaddai Jehovah Jireh Jehovah Rapha ni jina lake asifiwe ahimidiwe milele milele amin El Shaddai Jehovah Jireh Jehovah Rapha ni jina lake asifiwe ahimidiwe milele milele amin Mjia Mungu wangu alikonitoa ninajua vema yeye ni Simba wa Yuda mbora nyoka na ilamba heshima zimrudie El Shaddai Jehovah Jireh Jehovah Rapha ni jina lake asifiwe ahimidiwe milele milele amin El Shaddai Jehovah Jireh Jehovah Rapha ni jina lake asifiwe ahimidiwe milele milele amina.
Yeye ni kiongozi wa wanadamu, mfalme wa ulimwengu. Hatuogopi kumuabudu Yehova mkuu.
Ahimidiwe siku zote.
Niwacheni
niimbe Mungu wangu asifiwe. Ahimidiwe siku zote. Niacheni niimbe na mwimbia Mungu wangu alikonitoa ninajua vema yeye ni Simba wa Yuda mbora nyoka na ilamba heshima zimrudie El Shaddai Jehovah Jireh Jehovah Rapha ni jina lake asifiwe ahimidiwe milele milele amin El Shaddai Jehovah Jireh Jehovah Rapha ni jina lake asifiwe ahimidiwe milele milele amin niache nini imbe na mwimbia Mungu wangu alikonitoa ninajua vema yeye ni Simba wa Yuda mbora nyoka na ilamba heshima zimrudie El Shaddai Jehovah Jireh Jehovah Rapha ni jina lake asifiwe ahimidiwe milele milele amin El Shaddai Jehovah Jireh Jehovah Rapha ni jina lake asifiwe ahimidiwe milele milele amina. Niache mimi imbe na mwimbia Mungu wangu alikonitoa ninajua vema yeye ni Simba wa Yuda mbora nyoka na ilamba heshima zimrudie El Shaddai Jehovah Jireh Jehovah Rapha ni jina lake asifiwe ahimidiwe milele milele amin El Shaddai Jehovah Jireh Jehovah Rapha ni jina lake na Mungu wangu alikonitoa ninajua vyema yeye ni Simba wa Yuda ngoro yangu mahiramu heshima zimrudie El Shaddai Jehova Jire Jehova Rafa ni jina lake asifiwe ahimidiwe milele milele amin El Shaddai Jehova Jire Jehova Rafa ni jina lake asifiwe ahimidiwe milele.